Enkereziya Katolika eraze obutali bumativu olw'ebyo ebizza ebirabikira mu ffe eby'enjawulo mu kunoonya akalulu ak'obwa pulezidenti n'obubaka bwa paalamenti ebirabika nti biteekeddwa okunogerwa eddagala. Reverend Father Achilles Mayanja Sali bino yabyogedde ng'eressira alitadde ku baana abato abeegasse mu bano abanoonya obululu, ekintu ky'agambye nti kiyinza okuviirako obulamu bw'abaana bano amatigga olwa ttiyaggaasi oluusi abeera mu bitundu ebyo. Ngayogerako ne bannamuwulire, ensonga ze azinnyonnyodde.
Sabyera ne mu budde buno obw'oluwummula, abazadde tukumeekume bulungi abaana, manyiirale ezo zino ezikubibwa ziriko engoma ezinyuma era ezireeta abantu okugobera, naye weesanga ng'oluusi abaana abato bamala gagoberera ekiwalazima. Kati ttiyaggaasi singa asumulukuka ojja kusanga nga n'abaana bammwe bannaalumanya ne basaalumanya balugendeddemu. Nze ndowooza nti abaana abato tetwandibakkiriza kugenda kulaliizi zino na kubakaka kugenda kulaliizi kubanga twagala okuweza abantu.
Mu ngeri y'emu Father Sali asabye abeesimbyewo okwenda okugatta ab'ebyokwerinda n'abalonzi buli omu okuba munnekitiibwa era buli omu alime bulungi olubimbirwe.
Budde buno obw'okunoonya akalulu tutandise okulaba ng'ebintu bigenda bisajjuka era embeera etandise okweraliikiriza abantu. Naye nze amagezi ge nandi wadde nti buli muntu adde mu layini ye. Bw'olaba enguudo zaffe zino mwe tuvugira emmotoka, no mu Uganda tuvugira ku mukono gwa kkono, kati bw'otandika okuvugira ku gwa ddyo ogenda kuleeta ebizibu. Mu Amerika bavugira ku gwa ddyo, bw'ovugira ku gwa kkono oleese ebizibu. Awo nno nandisabye bannaffe ba politicians, bannabyabufuzi abali mu kampeyini nga muli mu kusaggula obululu, mbasaba musigale mu layini yammwe, twewale ebigambo ebisasamaza ate n'ebireeta ensasagge. Ekyokubiri, abakuumaddembe nammwe nandibasabye musigale mu layini yammwe, mukole emirimu gyammwe in a professional way. Ate era nandisabye n'abantu ffe abawuliriza abali ku laleezi, nammwe musigale mu layini yammwe, tosukka ky'olina kukola. Nze ndowooza nti bwe tunaakola bwe tutyo buli omu n'asigala mu layini ye, sirina kubuusabuusa, tujja kubeera n'okulonda okw'emirembe.
Bino byonna abyogedde ku Lutikko e Lubaga.